see. Say wanna belong with them.
In everybody, while they own a fear in my room. Baby, don't fear, fear, fear nobody. Who's a village, it was if you give me. Baby, no fear nobody. Yeah, alini penda kamwambia sina kibunda. Akasema soke siduwe wajumba. Katoto si matini endo nunda. Yeah, akini batunda ni taridunga. Niggas they want massacre to my seating. Toto kadata na chafia scripting. Nita monga cola seki daka sing sing. Nimpeleke kokosi anapenda swing swing. Baby no fear nobody. Baby no fear nobody. Ukitaka tutoke kuna mitumba. Alafu bebe rembe ibebe na dunda. Jamani nye mungu anajua kuumba. Nikifanya masyara ntauza nyumba.
Mada
Oda masa kitu my city. Toto kadata na chafya street king. Itabonga kola siya kitaka sing sing. Nimpeleke koko siya napenda sing sing. Baby no fear nobody. Taka tutoke kuna mitumba. Alafu bebe rembe ibebe na dunda. Katoto si matini endo nunda. Ye akini batunda ni taridunga.
Shhh, come again.
Baby no fear nobody. Baby no fear nobody. Baby no fear nobody.
Gashi Beats.